la mi. Mangi buwe we do tale de mi. Ndisoda bengeko Sizwa ngaphelele mungeko Thanda umoya wakho nesenzo Thanda ubuhle bakho bemvelo Imina vele noma wingelo Akekho omunye lowo ofana nami baby Akekho omunye onika isikhathi njenganami baby
Thumelani ibisho Phelele inkwariso Mele sakhe imiso
Uthi uyangithanda uyangifile uyangifile Do young bull, young king bill, young kill.
Follow me, follow me, and tell me, mangibu, when you tell me,